singa banza ajirundi gafati atakujangi wa dalimbi
uyo matalimbi ngu satani.
Yeah.